Midofo, many a GP say we retire Adventist World Radio Ghana in it as one name.
Abusia, a fist of my baby of one as ye. Yenu wedi nkomo bibiri. Ya chechire nsem bibiri mu di achirew. Ye tufu bibiri. Ye pese efie mu juo. Ni hu kwanya. Ye befaso atre ye efie mu kwanya. Ye ni ye manon betna. Kwanya ye ni adofo non betna. O haubi ya mamu. No haubi yun so ba. Kwanbe ni ye di befaso. Enu nti. Eni yintre ye ya. Ene. Efie se mwebe jwafuwa atna siye. Ne pese yu dosu nsemu no mu ye domu suko ne yu hu kwanya ye de nsemu no befaso na maasumdwie aba ye fie mu ntine ye tre ye ya ye ne efise mu abedwafo ehia na ye pese ye toa the tax of single parenting so ofo a waye kontenkro ofo a waye kontenkro eho no nsemu wo ho pa ya ye pese ye kan ne yu doso mu na yehu kwan a yebefa so na ebia wonso abo otimu po se wo koyo saa wan kwan koyo fi se edinsunsan so bo ni bibiri na eba sansunsan so a edeba ohawa edeba amane edeba eno na fi se mujumediefo aye krado a yeba be di ehun komoyi eninti no ansana ebeko yejumedie so no ye pese yeda ehun edi kirewo na okina bi wuhie mbe ebia woni atoa so edin komo eninti mi sofo
Josiah Osechu
ena me sofo
ajebu ati
alaka foa ena mia me maame
challenge Stella Jima
wie maame Stella ono oh, no ye hu se sa ofoa waye content kro no e do how bebiri ama bebiri no abra ba sei bebiri entimi anko wanim ne de keka keka ho enti maame Stella pese mi bisa ose sa wofo wo ye content kure asma ye kan yi no e de wo hawo bibiri aba o hawa ye de ba e mani pa no na brabo itimi sey te se owofo no na meka be ma na wo ba no en ne de wo hin
effect ni nyam so
mhm
if say say nyam me won kasa ko ni nyam nim de obon sam be ye ni power sa si so into a catcher and say, young fat one person in your mother.
Mhm.
As you say, a buffran on confitri or corners or wakan,
sir.
And tea and tear drew and ye,
mhm. No cobble as no fire, dear ba.
Now, dear, eh, Japan is eh.
Mhm.
A banny sin. Nip and cry, be cry across the union, I had to croak.
Mhm.
And tick crowbar, I could cry, dear. Yet a bronze.
Mhm.
O beti ese be ma bi awe ye se we se na ne ma even won ko akra no woni di na kan pesa akra na be kan so nti e ba sa en e de koro no
ye
e wudi e dwaman ah sa school drop out no wo wan wi nti wo ba no nso nso o nwi fi se won ti me hwe no o su kra ba ancha a me na firi me so anu a sha se de ate nyi won no so a sitin ano
enye wonu wonu nko a maami e basa so atem didie atem na wodi nkwara no nye nkwara na wodi won atem ya hweni trise de wode seno na kyese be ma ano a wadwene gya no no ya hweni trise de wode seno ya hweni tikopo se de wode seno ne na hwehwe be bi se de wode seno maami
Chase pa ma me na be ka kire nkwara se muni papa o ma me bo o be ka kire na se muni papa nti na kwese nkwada yiti na kwada a woni papa no hwe se no be si a hye na bra ba se o po se woni ne ma me nanso e ba sa na o ye oba o be mo adwaman ho ho etimi wura kwada ka won pesa nanso no ne wogidi se e bia okoya
sa
benye sika
sika edi sikezu kura miye hii. ene ye de ma wo eh wo de akura wa tum e me se wa ye budget foforo 2 cedis
na mante enso bi na bi enso e no mo vi se sa brabo no passa 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 na ni nyina kanfu ano wo mante me nkwa sori asori de wo monko bi
wo monko bi
me de afutu amede ma emma no ene me man de ya wo mante amfem fi se wo me didi ye ma A foot from the ma and man is a ninian ammono. Ya woman, ya woman, whom my ass and abons ammo was out to young sovereign,
sir.
Young quassery, no, now quassona, eh, be a woman. As a for man, so for a son penny for ye who won't see ye any woman cry, ye bet me assume. Abuawo
sofo kura be ma futu bi a ebeti ma abuawo ti mayen tentena wie ma mestele da wase me sofo yuzaya mi a me sofo o sofo ye hu ofo a wo ye content kro wa won kwada ye bibiri obi kura wo ho ensiu enum enum min mo bi ada bi a be hia na niwa mu nisu o se a Me bra, ma bom modin bia me mei obi an nursing training. Mi nye sika. Me kobo obubu se ame didi ene bitria, me kobe e bia mi nye sika. Wewe nye university mu kwanyo, mi nye sika. Osofo, sun san suo, bonne bene de ba unkolano so, ema unkolana bra boye sen.
Nanko po abe koswe hu, oni bie sa afo no mo bo. Asem no nye di. Nancy Chani chas ye when he passes is ye ne to be no. And sana meko is in San Swan less se banisa na ye humbia yem wow. Na any pair mobile,
sir.
Na in sin san swedi benny bini sir Emma and Kodano to me any sen yin sen tentem Oh,
basa
any plan bea
sir plan na hum.
And no dan chance swa. And kwa ni madia krom tita ewu school. He said, etomre biya ya pam school fees na se onfa usika maya. Bo ye ba buo enkani ibri muno. Enedia ye. Ye ba buo pa ma afi kre school nukra afi weni nyisa obeko.
Obeko school no.
Enu dan chen ya. Enanfu nsusu ye biya ute di echiri. Kwa danu.
Sa.
Enanfu okwa nomo nsa. Ke biya nka unni muno mnesu no. E biya omu ne tebi ya ni ma udibie. Eti ama eba se unsu usia se obe numbi na unu ome tinya nanti. Eko ba ense sike wia. Eto do omu chile usike wia.
Sa.
Fiso debi one di bama udi. Oba chonansu unye bi mfe ema. Ube unwa ano. Na unsu asha siye wye wye bi. Ede ba. Enji nsansona nu unyanyi. Nadi ya meka nse awofu ono unsua. Etu omu sa ano. Miji unyami imu bro unwa ni mukache msu omu nshedin. Na unyanku ponwa. Oma wu awu nkoda no da bi obemu mabiane adi se usin kitia ewradi bema obuafo bia beso o ma
beso
nkoda na bra bons na me se bi waka se nimpo die se ni o mampania ma school mu kro emu kwa da o kakrama ye yesre oba tan mi awani fa ban ko to school mu no nya me bema na konya aduane kakra di o school ho a ani ne nto aso nyina no A beba my debu aura who dear
so betty as what mini mammy bea. Way a quentin crossed the ekin over way a quentin crossed the ekin ya. Na, I just say, was sorano petutu to bears a nomi and son a fa. O bre, no way yanet ne ma, me and son, be my bakuni wumu. O mo enyin kakra, no do mo quafum. O could two bunch, o could trouble dear. Wodi aswa wumu ama umudi ya ba nwa beton ansana mkwala anu ebira anu pa akusku na osofo jie asemi yibawo njenyu na wade mkwala anu kwa fumu sa anu mkwala anu sorano pa na wusu wase da kuroba kwa kachire nse mame se wodi ya kwa fumu kura ba yebese ya debiyo ansana ya kusku ye nansu yen ena ne mame se na wadana ukona wili itine ya buwa mifahumo ben osofo ya yure huse mu wase mame Winyane ye ntem di ye kwa fuu mdodo. Ye kwa bakura, ye besen ya debiyo. Nima, mese wadana ye buwa. Mese, ba osofo, diye me kane se, diye osofo me kane se, obi nsu wa hwa, ubo mwuse, onwa, winyawa baano, untu kwenyawa baano. nanso bɛhu sɛ ɔba no nko a ɔsɔfoɔ ɔba no nko a ɔnyi kaprɛ ɛwɔ nkwadaa no ho ɔsɔfoɔ bɛma no wɔ ho ɛnso ɔba no wayɛ kwenta nkora wɔhwɛ nkora na ɔsɔfoɔ yɛnka ne sɛn
yo ewiase a yɛtie onyame wɔ sɛnea ɔse ayɛ nadeɛ bia na deɛ mɛka ne sɛ saafoɔ no nhyɛ yɛn ho den yɛana mmarima no bebree susu sɛ menni hɔ a wonni hɔ nti yɛana wɔgyae yɛmeyɛhwɛ gyae ma wɔ wodeɛ na wobɛtumi ayɛ nkɔdaa no na afei wɔafa ɔbaa no ho ahi ne wɔadane nkɔdaa no abɔ wɔn so na saa nkɔdaa no nso so onyame a wɔyɛ bɔborohumfoɔ no ɔdomfoɔ no tumi biebie kwan bi ma saafoɔ no bɛyɛ akɛsefoɔ a yɛ ana wodwene ho a wonte
aseɛ
nti medeɛ a meka ne sɛ sɛ biribi sɛ kɔkɔba a mɛserɛ sɛ ɔwofoɔ no ɔnhyɛ ne ho den ɛnyɛ mmere sɛ nnipa no te aseɛ da biaa wohu wo kunu na wɔn ma ɔmo taayɛ saa ne yɛ wɔn na wakɔ akɔpɛ wakɔ akɔfo ɔbaa no foforɔ na wayi wei sei
asi nkyɛn
na afei wei ne ne mma no ɛɛberɛ ɛba saa ɛyɛ haw nti nea mɛserɛ ne sɛ ɛba saa a yɛ ana bebree no aa bu yɛni agu so
mekamaa
no fa to obi anim
saa
ɛma ɔnkɔkasa nkyerɛ papa no na papa no moa nkɔdaa no ɛneɛ wɔ bi so wɔ hɔnom a papa no aka baabi nti maame no nko aa na ɛbere
ɔsɔfoɔ mepɛ sɛ ɔmɛki point bi ama me bɛrima bi wɔ hɔ a mahu bi pɛn asɛm bi aba m'anim saa ɔka kyerɛ ɔbaa no sɛ wode w'asɛm kɔ me ne obi anim sɛ kim ɛda no a na wɔkɔ ɔsɔfoɔ asɛm wɔ bi ba a wobɛyɛ ndɛn wɔse asɛm a ɛyɛ da meka kyerɛ okura no mesuro o mebo amanneɛ no wabɔ mpae ama me sɛ mekunu te pɛ obi gyaa me ɛnso ɔnyɛ biribi ama me ɔsɔfoɔ bɛyɛ ndɛn
deɛ yɛ a memetaa yɛ ni sɛ kɔba bebree no aba na ɔmka saa a yɛ a menha wo metie no asɛm no nyinaa ne ma ma wakyerɛ me bɛrima no baabi a ɔyɛ adwuma nti megye baabi a bɛrima no yɛ adwuma a ne makɔsera bɛrima no mekae sɛ nansɛn baako na bɛrima no ɛtɔn gas ɔbie filling station nti mekɔɔyɛ no mekɔdaa no ase sɛ meda no ase paa na no mebɛsan la wɔ ha sei na wona woboaɛ wohwɛ mennim nea ɛyɛ ɛyɛ a wofrɛ me buu bi maa me ne nɛ mebɛda wase ne ɔse yee nnipa no dɔɔso nti menkae wɔ o waahwɛ o ɛna na wei ho na wei papa watu kaa ba sɛ woba bɛda mase o nti ɛyɛ nam se o deɛ wayɛ ama me ne da bia metwa mu a mɛfa ha bɛkyea wo ɔso wobrɛ a m'ani bɛgye ho saa ntimi ne ne fa yɔnkoɔ na nkakra saa metumi wura a wɔma wareɛ no mu ansana mekɔɛ yɛ nkɔmmɔdi a yɛdie mu no wɔyi na waresɛm abɛtoma ma maka bie anyɛ saa anka mantumi ne no ankasa nti menya aberɛ maa no no nyame adom yɛtumi sɔvo yɛ a nɛ ne ma miɛnsa ɔm nyinaa wie university a sesei ɔm nyinaa ɛkɔ so kama ɛbi wɔ hɔnom a sɛ wowoantie deɛ nnipa no kana no ayɛ w'adwen sɛ wobɛwura mu a wobɛkɔ akɔsɛe
awareɛ
no sɛ wopɛ psychological wei bi a wobɛtumi ne nnipa no akɔyɛ free
ɔsɔfoɔ psychological no wototoro abrade bi ansa na woatumi awuram saa na wode awuram
nyame nam saa kwan so nnipa bɛyɛ nnan a na nka wɔma ware sɛm sɛe nyinaa ɛnɛ obiaa de atumi asi yi a obiaa ma nso so nyame adom ɔm nyinaa kɔ so wɔ
ma ɛkɔ so wɔ abrabɔm ɔdɔfoɔ afisɛm dwumadeɛ na ɛgu soɔ no yɛtufo yɛfie mu yɛtufo baabiaa sɛdeɛ ɛbɛwɛ a yɛfie no mu no asomdwie bɛba mu na yɛawadeɛ no m agyina na ama yɛ ma adi yie afei ne waba a deɛ yɛadwendwene ho no yɛ the tax of single parenting ɔwofoɔ a wɔyɛ kɔntɛnkorɔ ne haw ne sɛn na ma neɛ ne sɛn anti stella wiɛ woahu sɛ ɛtɔ da bi a ababaawa bi na wɔne bɛrima bi ɛredi agorɔ wotu nufo kora wantie wo nana o wowɔ hɔ aa wanyinsɛn wanyinsɛn no bɛrima no aka kyerɛ sɛ wonnim na wobɔ me din yinsɛ no koraa no koraa no wo koraa menyɛ deɛ bɛn ɛnyɛ adeɛ a mɛyeɛ na ama akwara no astarte wahye ase a wanya hawo wan fancy wabebo amane se andestella sei ne sei ni sei afutu yo be na arbe ma akwara no wadi kan in advance no onya wo ye kora no ya ma no woni a wo ye content kro wanya hawo
okura wa kan dada se wanya
hawo mhm
nti wanya hawo no na ashase no me kan
wanya
de be
wanti
and so, Minyan, because Okoeno, Popo, Okohono, and I'll be by me, ya, or quo, not down for Benjamin. Aqua Pedro,
no dear, ma,
Aku, Sir Bak, when ever was sent me, the war bands
winning, or the no barber,
you no me, no, mamma, so,
sir,
my woman,
sir.
And he said the annual fee, dear.
Mm-hmm.
No, I'm an editor.
Sir.
Now, I'm ringing an answer now. Now, look at such a ma, eh, ya.
Mm-hmm.
Eh, ya, waku memo.
Mm-hmm.
So, what done, and now, what banner part make work can't be granite. Would be Hunukura or no what jazz school 1 year juma. If you are what common son, so if you are for Crabia woman, more dear, Crono will fear one just a whole lot. Oh, I shall bass our band.
Mm-hmm.
My quack of father. And to turn on any better. Then ya may boa, now or what? My want to say, Sir, no, Cosquia, will be our better,
Berman, sir.
And I say, Fan Bissano. Then ya may boa no free mufia, do obey Opa Berman. That's a mad do. Now ya, ye tardy don't know, it's ye basset, ye can't say more. Obewano, was some patch of the be men one, and so boa.
Oh, boa.
Wa wu bi e ya na wan wo ya nkro be wi wi an ho kra
asan akọ
nti emba ni se nu a na ka wonu nya nkọpọ empa ibo eni akọ ya wo de ebe boa akọda anu so me I'm sure se se akọda anu ho se wa anya ni gidigidi wa twena ba ono kro ehun beto no
so
nti afi de obeben wo
sa
on obeben wo nti afi bi bi ani a na wo su anya ansa e fi wo ni yankopon na ebebo a na wo mu no ebe ye ju
yo so for Josiah
aja kakra me ka wase
se
se hu kire se enkoda
wo kan ni na na wo de ye futuo de amayen
enkoda na
Ya
na etai enkoda ne tai abrabo ta ko yi.
Mhm.
Koda o mo ma amenu ma fa bia pa bi sin da wo wo mo no.
Mhm.
Ne bia aye basa na nke bi kra ye nko yi nguni ade ade no. Koda ne bi bra bra bo e bi ye nsira. Me ka kire akoda bi se. Se e bi atuwa ana atuwa.
Mhm.
She yi wan ko yi egu. Na koda no se o ye
mo. Mhm.
Wo ye nsira koda. Ne mo nka she yi se. Unko yesa unko bosa abra
no mhm
na enko to sa
mhm
ne mo me ka dia kwira sa ofo no amo sa tebia mu nyina no osoro hin yesu ani di machi oda so dwene kwan a woni o ma no odi mu besi et moma momen onyame na obeben mu na obema mu ma na be ya abrimponi adefo e wodachi urade israel
ye oda fo afisa abadwafo no no ensema yehwiegu apono so afutu ahodo a ye de ama wonne o hawo bebere na wa afie mu na o hawa eye content kro no de ya na eso ofo no otwe nani a ense obi anim asofo ise ba na saa pejuani hwe nyame anim ma mister la se fa ahotu nyame so osofo bo ate wonim de oka ye ose ba na saa nyabotre na wonim de akwara no ebewie no afutuo bebere no wode ama minim se wani age nanso mema abadwafo ada won ho adi ba bia behie obia no e bia na wonu won komo bobi ya pese obibisa no ene nti ene ante
salinstela
jima ene wa ha ena mesofo
ejebuate
ena mesofo
adunwa waso
Josiah ose twum ena mosomfo face ne bit my friend Apollo nyame nhyira wo onka wo ho ibehia wo da foforo bi wo
mama
ma yen kana nyame sum ye de midi se weni aji ye dwumedie yi ho ye pese ye te wonka enti freyen besi 050 156 1849 Mrs. Ubio 050 156 1849 Ana treyen besi address iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS17564. Edum Kumase, Ghana, West Africa. Mayenti ebrimu nokwasem.
Million of my uncle do. Mejini se tre diyan po yanko pa lero ma onho yepa. Meni wanko monstro nko ame pese urubifi. That's all kind of mammy new dear Bribia. Now, Jim, he now saw the bay of Juma, the bomber of being uncle for ye. Ever born so ma. What Bob Brassin and Sandy? His answer fit as ye, and ever the suit. Your mompire, a ruddy, and whom you answer through, whom quite left for pa. There's a fat drum ye, near to us a mercy. It would Jesus Christ a demon. Amen. And I'm coming on me day as a visa. Obia se hwan ne wo hon kronkron. Ine pa piwa bi nchira ho do. Ebi mo se so wo hon kronkron a. Izo kakase bia onti ya se oye yiri baba yiri baba yiri baba yiri baba e chere so hon kronkron. Sai bi mo bi nchira wo mo. Ene o mo bi na Bible adwen so ho. Enti ga hwe de Bible no ka. Oya so ma voti ba ko chemu ngotwe no a. O chere kwan a. Obi o hon kronkron no. Is se die. Usi behavior na se usi dani subedi ozena mo se onkronkron nya ba mo so a mo benya ho den na mo ye madanse fo Jerusalem ni Judea nyina ni Samaria dia kopon sase no ho a nta dia ba ko a eya ahyenso dia pa se honkronkron e wo bi so e se wudi Yesu ho adanse e wo kasa ne ne ye mu and we Roman chapter 8 Roman fo mo man ti wotwe enji chemu aye du nan no a o ka se mi opa na minti ni yi enji mu du nan no o se na dodu a nyan otie nyankopon o se na dodu a otie nyankopon honhom no wo no nyankopon ba dodu a otie nyankopon honhom no wo ni nyankopon ba no se won kunkun ba so be di adanse adanse die no se ye se wo di adanse ne ebe ene ye ene kasa hodo mu who represents our ambassador? Who is an amusini Emma Christo? Aha. And see, one night we see Yanko Pono. Was it one night we see Yanko Pomba? Not do we see Yanko Pomba home no? One in Yanko Pomba. And see, ultimately, I say, who is Yanko Pomba? We cry on Funti Nasem, now for Nasem Yajuma. And you are Galatia for Matri in Noom. In Chemon Watria. What we have been see as a whole so ho. I have a boy and see a sea pa. Galatia 14 noon. And you move and watch a doom or channel. But the Mayan said, Nasa, now home with the moon no more, no mini morassi. Now home with the moon no more, no mini morassi. And Jacka said, home with the moon no more, mini morassi, and so chressing. And also chressing. You call my phone, woman, no more. You call my phone, woman, no more. What train? Say, muni mrase no o kire ase yi pa oho ebu mu kire mu se woni mrase je se mra hu hia na so mi ntie de bible no e ka Romans 6:14 Roman fo ngoma tin sia nche mu du nine no o se na bori boni enni mu so ebi se muni mrase na emu mu wa dom ase ndi obi o ma no kwa ma boni di ni so no o ne se mra na se na obi a o ma no kwa ma boni ni so no twere ofri boni ho no o ne se adom na se e kire se one na Hong Kong no one nam ne sha adom ase ye. Sa na Bible no chiru. Ini se wuji ewu a o shemrase. Ubokro no a o shemrase. Dada se kru mo o shemrase. Wo fa Yakobon ho me da so anya djuma o shemrase. Unya da se kru mo o shemrase. Se ebo Yakobon ni basa basa o shemrase. Se okuto ho ni a o shemrase. Umo ni bru yonko ma dia o shemrase. Wo ya so ni te Yakobon asem a na akwa shemrase. Na ya so mre dia. Loko sha dum na se In his oil bonia. O ya bonia. The Bible say, where you are the woman you can see back with your moon corner. Or say, I care about it. Or the coffin to this audio when you be free. What's your free entity in our home? I'll do my can you know, yes, Christo, in a general mad domino. And why a bonino? Why you have to say, yes, you want to go, we and walk us on. Na on your hobra, see? No, sir, but if I check ever a hunu pamu. No, sir, I didn't mean some huna meeno. Corona bone, German and bueno, a corona me di, you know. Boni wo ya me ye ye no manyi ni ye fa che me nyi bi o to pa le che wi ya o le jina adum gate na no na o ma o kwa ma ye de wa sha adum na si na on confess ye on sre o boni fa che e me yakobo ban che o da so chembra na si na o no chembra na si no o wi o chembra si bi e ni ho a o be yan kon ye is o free mra na si e ko che adum na si to na si boni eni wo so is o ni mra na si o wa adum wa si e de wana ho kron kron wana wo ho kron kron no one wanna or share our dominance in talk and say, we are Galatia for Momano. It's three aye in noon. In Chemobu, you know, what chess to buy out than a dear. A chess say, Hong Kong Kong, a war so, and air dancer say, and pa u genasa subano say, the dear dancer say, Hong Kong Kong, a war so now, Kong Kong, my dear Woody. And you are Roma, a Galatia for Momati in Chemobu, you know, and a home of Banu or any jee asunjue abojochire ayemye papa ye jidie ojuo eni da ho emre bia ni weti awe num duda se asuba we dia na jese woni hon kronkron na nam enye yiri weba yiri weba yiri weba ni gani kan pa bo enye na chire se hon kronkron wo so mpa cho hon kronkron obi so a odan suban pa edi odan nyakopon esuban a wokan yi edi na ne chire sampa hon kronkron woni so. And two persons just on Kunko said, I don't go to an amount. I need to an amount. Oh, Pibo Mumba will say my dance him. This slow bunny. Say, Miss Slow Bunny and the chess on Kunko coming home. Oh, ah, oh, Edie, and so no dissing, no actually. Now go on, Uncle Summer's auntie as ye. Now, until the name train. Oh, Jesus Christ, the demon. Amen.
Yemre na son. Minya yanka demu inyi na yene wa. Nanso osi ye chaso. Enu nti no me sain akaye wo se. Yepese yeti wonka. Inti freyen ebesi 050-156-1849. Misi subi. 050-156-1849. Ube ti miswa treyen abesi abefo. Inti ntain fidi yeso. Adventist World Radio GH at gmail.com. Adventist World Radio GH at gmail.com. Ube ti minso atreya besi adresi iso. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS17564. Edum Kumase, Ghana, West Africa. Nyami shra opi se utiye. Midi inde ekuya sabia.
AWR Ghana.